David Spitz Kali sana mwanangu.
Beep. I thought I told you little niggas I ain't never gon' stop. I'm here for the bag, see your fame with a clout. Fresh and clean, make a go wild. The king is back on his lane, now you niggas bow. You a shwari, I'm a shawty, Mr. Yali, Kiminuka. Dundo Kali, verse Kali, ni hatari, ni mzuka. Naji yona mbali, nyema chali, mso ni kubali, mtajuta. Sina habari, nina kibali, kwa mistari, boda nimevuka. Manigga unachekesha kama yoti. Claiming you're the king, are you joking? Now you a whimsy, a free boaty. Nicky rapper who shiki mic, you be choking. Ay, hitty line kifika, I mash up the place. When I pata hiccups, I pick up the pace. Ni pata shika, ni kikata verse. I'm smoking these niggas, kafegi, zayes. Kila nikki to angoma, wanna bank, I'm a biggie. Mtoto wakimara, nina bowl, bila ligi. Kaku wanna fala, kakwambia, ana bleedy. Wakati she's with me, twerking, kama gigi. Kulacho kingu wani mwako, man, shit change. Si hang, na matozi, all my click is gang. Na mapenzi, na pesa, hasi, mbaka weekend. Fuck around, make a nigga go click, click, bang. Squeezy wanna kani, upo wapi, nipo juu. Nime chill, na wanyama, utadhani, nipo zoo. Back to the hood, nippy Max, I'm a suit, nippy Mac, we're through, so you know how we do. Yeah, how about your wife, kutupenda? How about ways it kutupenda? Yeah, oya ila mbona shega, we still getting paid, this is out to the mega. Bunga na mwili mwana kana waki offsa. Then wakileta mapenzi mengi, I ghost her. Mchezo walisha otea waka offside. Rest in peace to Godzilla from Westside. Married to the game, I'm not a fornicator. Kila hatua duwa to the holy maker. Nunga fake rappers, got my rolling papers. Si checking out, sura ya kazi Terminator. Nikki post the picture, no filter. Walisha tabiri, sito fika. Na badonka wa feature. Superstar nilipe kwa dakika. Yula yula, swezi body lika. Si weze gafirika. Make where real niggas coming through. Press play, everybody jamming. Ooh, Manchester fight it, tunafika kwa migu. All you niggas do is talking too. Nibu amsha, amsha kumekucha. Slow motion, sina pupa. Hii ya moto, wezi gusa. Wamezingua, wacha nanyesha makucha. Nilikilipa, tunacelebrate. Kila siku sini kazi, hatuna holiday. Punchlines za kikubwa, yani heavyweight. I wanna make it right now, I don't wanna wait. Kaweni hater, kambali. We don't want nothing with you. Na kula vitu vikali. I cannot cope with these fools. Wana wana cross Swahili. Nisha wa crop muda tu. Uslete posleta dili. Ili tupoi tuweku. Yeah, yeah. It's the big dog Kimara boy. Outlife is in the building, ladies and gentlemen. The one that made a rap.